mwaramutse neza dususuruke shuti za dususuruke ibiganiro byanyu byose bisange ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu voa akadomo com ahanditse ibiganiro umuziki
wanyita mwene karori abandi mu Rwanda i Kigali nkaba ntacya umuryango wanjye uri mu majyepfo harimo papa na mama n'abavandimwe banjye nkasuhuza na muzee wanjye sogokuru nkasuhuza n'umutipe witwa dakunda kwita Ruhu rw'Inda nkasuhuza na murumuna wanjye uri aho muri Amerika i New York n'izindi nshuti duhurira kuri Facebook nta rondo ya mazina by'umwihariko ndatashya abantu baherereye mu nkambi ya Mahama n'abantu barwariye mu bitaro bya Masaka na no mu bitaro bya Kanombe bya gisirikare aba nifuza indirimbo yitwa Sugar Daddy ya korari Twiyarure Kabeza kandi usuhurize na Eric bagiriye ubusa ndamukunda cyane nawe kamirindi ndagukunda wowe urabizi
ndagushimiye cyane pe naho ubundi bagira ubusa ubundi ubwira yuko ari mana twumva rwose
yego
umunsi mwiza
yego namwe
Tu kali pada na wari ni chino, none dore ga mi tu chini yo, tu ra te me swa.
America turasusuruka buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo. Address radio yacu @gmail.com. Nkunda Shimwe Nehemi yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati muraho Toma nkunda yego ndaho ndakomeye nawe se namahoro. Urakomeza rero uti mperereye DRC muri Kivu y'Epfo. Ndasuhuza ababyeyi banje abarimu dukorana kuri école primaire Tubangwa Tulambo n'abantu bose banzi ku izina rya Shimwe Nehemi nkunda ndetse namwe banyamakuru mwese indirimbo ni mwana wa damu ya orchestre Impala nkunda ubundi iyi ndirimbo yitwa niki watanze kandi ntabwo ari ya orchestre Impala ahubwo ni ya chorale abagenzi y'abadventiste bo ku Muhima I Kigali mu Rwanda niki watanze
Yeah.
Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa kumi n'ebyiri. Ohereza nimero yawe ya telefone kuri Facebook VOA Radio yacu cyangwa kuri email radio yacu @gmail.com. Tuzaguhamagara rwose maze ususurutse abawe.
Nereka k'Imana Kigali ku Kicukiro. Dusuhuza umuryango wanjye uri Muhanga. Dusuhuza n'abavandimwe wanjye bari Gikondo. Nshuti wanjye witwa Sengaremi uri Gikondo. Mubamera akaririmbo noneho.
Kitwa ngo iki?
Ishaka umusaraba wa Jay Polly. Murakoze cyane.
Nawe urakoze cyane, umunsi mwiza.
Yego namwe.
Bobo Prande Beat. I'm coming home. Umukambwe ba drama the man barabizi the man jari goye cyane marina urabizi manu shimwe bari chapa kuvanje shalom shalom abadapfuye barabona na amina amina nuko bidahira bose ukiri ho shimira imana ikura umubyeyi wabyaye atandukanywa n'umwana bijya gutangira ku itariki enye mu rugerero umwanzi yesu yatatumye yazana umunabi mu nzu iwanjye nta rwango indonganya zivuga na zuzije Pali umusani ya hindu kumunya bya hatyo Itarichi nimba kumutima yo Misera nduna marira Bakunzi batakamba chana banzi bari kwicupa Masa bona rubi muma kubu habone risu tiri Kubambwiye bati yagiye kera kubusa Bati niba ari kabaka nasimbuke panda gari Bati niba ari umutari na chipingu twemere Amagambo si ukuyavuga bacika ururondogoro Inkuru yari je kuvuga TV na radio Abavuga batanzi bati navumwe n'umugome abanzi neza bati nimanuka sukwari mubagize aho nari habo twabanye n'imbarwa kirwana n'umusaraba wawe nta muvandimwe mu mutwa kanzu batikabaka kukurekura ntibishoboka abametre nibitabo ubwo bahaguruka ingingo ku ngingo izimfata zimirizinyi zavuze ko ntakiremera nk'amabuye nabwo ijambo nzanuri kurota nkanuye sinzi umugabo ndashonani ntakunanizanya sindi nyirabayazana suko ndi suko nkora nzi neza kuteza imidugararo mu rugo rwe ni koko umurage we nta kindi ni imiyaga nabaye umupfapfa w'uburakari busa vuba sinabaye umunyamakenga ngo nirengagize ibitutsi n'abandi sindakurura itegeko ntiryampereza ndwana no kutagenda ngo nci wamperezayo uwababeshya ko ari kubwe yababeshya nirashima imana ipangira umuntu ibikwiye top top hirya n'ijwi rya nyundo uburoko nk'umusaraba mese ni yale yacu bigusaba kwiyakira niba atari ibyo kuzabukora zagara
ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke dususuruke zose ziri ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu voa akadomo com ahanditse ibiganiro umuziki adrese yacu ni radio yacu arobaz gmail akadomo com naho facebook ni voa radio yacu dusoreze ku butumwa bwa Dusengimana Jean de Dieu w'imuhanga mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda yatwandikiye kuri radio yacu arobaz gmail akadomo com ati ndabakunda Dusengimana we natwe turagukunda pe urakomeza rero uti ndasaba indirimbo nzataha Yerusalemu nshya ni ya Cyprien Rugamba ishimishe abimuhanga bose n'abagatolika bose murakoze Dusengimana Jean de Dieu na urakoze nshuti zacu mwese kandi uko mungana namwe rwose murakoze cyane mugire wikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Oh. Nipe ma prima, 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 prima,